Mode garke non kettino abruska mator studio kala goddanta on kettiro monako on buduji asamadde mun dan dun mun fof ma abdu
yamni walle ke aisa habaruji de gaddane alal o enda hettinantobe
der habaruji de hanani en pulura eton en maradi to giyaten non won wadira siri julbe sumaaje de enda kasen no photo 3 premier men der yotra pindol med en jaito en di photo pade wadude tarik suka ummator on to studio hore mudum hana wakati en kantarana en fujoji men kutinyol balli
aisa hitan hikke de enden ni de en dari golloobe gomnati to enden ni der hubere maradi de enden ni galano gada julle nabi en defile ko be gattani enden e premier mef dum duni fa handen dalila ko julle de enden ni gari fotodiri e nyaloma julle suma yerde enden
non non bannirawo amanni golloobe enda e be gatta daniyaade horebe leedi dum moccina ko fi burna mabbe men kettino isufu lawali ko halan banni men mohammed mamman ko waddi ko dum firti dengal fulfulde
cette année la fête
julde premier me ko foto ndire julde sumayere dun hattamin wadude defile fina tawa premier me bo wado amma min ada ke hawri to biro amen mo region nyama yara e halde do fila gollobe min jahan yoyde ardibe hawzi region hokkude be kulle ko gollobe jamti wodi min gadan no watte fu tawe jobdiji gollobe ligo tobe be hebele wakati goto mo gollobe wodube lamba gomnanti on wadete gomnanti jewti yardo rade e beydude jobdiji din fotondira eno cede kulle foti dolube
bannira eden miccito du nanga lewru sumayerde enden motoji ko kama lawol yilade der community laberi nanga jande jeddi e feccere mo futuro yade yanne jeego o musubana
non jatti wadi aisa den dari du ni fa handen lawol hukkude motoji de enden yilade der community tilberi o du ni handen timmata en kettino ko Bashir Kadiri goto der awjo tobe kawu kawu o enden ni ko wi'i ko Boubacar Oumar waddi firta dengal fulfulde
bon ma a mon avis
e kida min ta chapade tati beydenaadi jilaaki moteje dum wala fu ko dum heedani sabu mum mata kona der wuro sa ko ara warde misali wombe der galule tilaberi ben kay idun nafabe amma to tube kay dum nafata dum
aisa nangude lewru janvier hitane du ujunaadi didi e laso didi warde lewru avril du enden ni ko wattani himbe ujunaaji dido e kemme jo e laso dido e dido ka en goni feroobe ton enden ni bani bangu gari do enden ni der cekantaraare commune ballayar de enda hanono ardido sarusi departement kawjido filla wadande himbe talki bile daku e kadam fa hande hawjado filla feroobe haliri
non non bannira dimma feroobe ni wala no so oro gado won deno no beydo me kettino ko banni me lildo me seydo abdou windita waddi ko dum firti dangal fulfulde
be sukabe ummator no endan doggube kippitande ko pelle felloobe gonno gadande nokkuje mabbe bani bangu ton endan be garbe jodi belle yara hande de sukabe matorbe jodi no gala fu golla gal watto mabbe fu nyalla no filo der gure no tefa nokkuje to gollete der kaliji
min gala der gollal fu sai jondi bolum gollal gal min kebi fu min gadangal ko nafata min ni min gidi min ekkiti
to wallahi ngawde nul ko
to ngawun min jata tefoyde golle de gon wobbe no gattami jora ki gese njobamin amma cede ko min jobete burta budu ujinaaji didi balde sappo e didi mide njoro ngesa
gambatte hebande cadal dedo burtolgol dum wadgo sukab ummatore dille ben endan be jojjine hawrinde hakkunde mabbe latinde jeddire fu be jidam be kalda abdullahi Boubacar kamon hore sukab ummatore ben endam
meden katto wadude hawrinde je hakkunde amin fei ko min tawaka der nokku goto moyno amin fu hala ko woni tomun noddangal am be tewtana min gollal jungo sabu min gala fu gollal ko min gatta sai neddo tokka goddo golloyde o kadun cero seeda bande der garage uji to loreji mo inte non na nyotol tela gere du ngada gollal meni zaku non no wodi
caggal ni jor kalen ko be ngadi kambe suka ummator be ko heewi sane be koji laabi de be neldi yaade e gomnati kanyu e wallitobe gam batte hebana be ko mbawi hedde ko be jogiti fadde mabbe hodde der leydi mabbe tan en bani bang
bannira jong ma wakati yotar pindol meden no en gaddan tarik suka ummator ontude studio hore mudun jiaado ton en difa to en geggitin du suka ummator o enda o gimo gietedo Ali Bako men kettino tariki makko ifanta shams ko waddi ko dum firti dengal fufulde
imo joɗi nder studio makko. Kulle ɗi jimi jaman gaɗirte no yeeso makko. Ali Bako o ɓi leydi Difa giɗɗo jimi ille omo fanɗi, o heɓi ande kewɗe nder leydi Nigeria ngam o laato nyanyuɗo dow fi gaɗol jimi. Hannden imo woodi studio mo hoore makko nder wuro Difa, ko iri mum tanno nder wuro gon. Nder jimi ɗi o watta imo haala dow kulle kewɗe, dey ko o ɓuri hokkugo sembe nder jimi makko ɗi kan won dow filla jonde jam e deenaako.
Miɗo waɗa jimi ko anniversaire to batuuji, miɗo yima du dow filla yidde. Ɗuuɗa rafi keƴora ndeenaago tawaaɗo waɗi ko miɗo yottina anndinoore tefude jonde jam e potal. Woɗinaa ko noddum sukaaɓe ummaatoore waɗde jimol dow filla jonde jam, nimɓe ngarta gootel, aan kayni jottinal anndinoore iri iri.
Ko Aliino wi'a saɗar maaji dow fi ɓurdoodirol dow fi gaɗol jimi fudo far ɓanngeere himɓe hokkuɓe sembe dow filla aadaaji.
To segonga saɗorna mawɗo mo tawdaami on woni nokku to niɗɗo heɓata resude gineeji mum nder wuro ɗo, sabu no woodi faa hannden ɓe paamana luumaako amen ngu. Neɗɗo hokke nokku to jooɗi, woɓɓe no njiya luumaako ko neɗɗo woni waɗa, woɓɓe kayno mbiya mbahana luumaako no.
Fuu haɗay Ali holli ko seɗɗa mo o won imo heɓa no firta muraaduuji makko.
Banniraajo jon kuma saynaata nder fijo coñol ɓalli.
Ay sahar ko darta fijo coñol ɓalli ɗi andani, se kettinoɗen ko tarnan Fuuda Amadou waddi ko Soumana Amadou firti e ɗengal Fulfulde.
Par fille platol bal ni ɗo leydi Niger 16 lewru avril 2020 gay ɗiɗi feni foot fedde hawji lato bal neldi patakeji yaade e keddi pelle gon nder région kawjiɗo latol bal ɗe endan gam famude ke ɗum fuɗɗiti sigila latol bal ko ñala noga e nayyi noga e joyyi e noga e jeegon ko darto super league ko 2021-22 lewru mai woni ko ɗum yaa ɗum fuɗɗo caggal ɗum darnanoma illu lewru mars wakkati ɗum dartuno ndedu AS Niger kañum woni hoore wodnani toɓɓe 53 ko tokki kawon AS Douane no woodi toɓɓe 43 non no US gendarmerie du no nandi kallato tatoɓe no woodi 36 kano no heddoniɓe latol bal nokkuje tati koɓe gaɗay Sahel Sporting Club kañ heedo fu gaɗa wodna toɓɓe nogay e goho. Latol bal ngol Europe ɗon ndu kondani to Ligue 1 Bundesliga e La Liga ɗon enda se hoƴama France kay Paris Saint Germain kañum won ko heɓi jamaku ko 2021-22 Allemagne du Bayer de Munich kañum woni yeeso pelle ɗen ko hitande hikkande endan Espagne du kondan Real Madrid kañum won ko daɗi pelle ɗe fuu ko tokkiɗum du kam wonno FC Barcelone ko laati seeɗa haaɗi ɗum faa heɓa jamaku ko 2021-22.
Ɗo men kantane habaruji amen ko sukaɓe matoro mi yetti kettinake on kettini men doggiɗe hettinago habaruji o ñoon dowla e 3 ɗiɗi majjo on joɓata buuɗi bagoto se gueccire godi on kiyari